Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia. Utotoni tulikula meza moja. Chochote kidogo tulikuwa twagawanya. Bona sasa umebadilisha mwendo. Kuna shida karibia unieleze. Tabasamu imesha kuisha potea kwa sura. Yeah, yeah. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia. Bona sasa umesha nisaliti. Palipo mzozo ni vizuri kutatua. Binadamu hatukosi kuzozana. Masengenyo hayana faida kamwe. Sama, ndivyo tuendele. Yeah. Oh. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia.
Hello, hello from Congo. I'm Sarah, and you're listening to the International Dance Time on ICANN. Coming up, we have songs from Senegal, Africa, and Brazil. But right now, this is a song from Japan. Anta Gata Doka Sa. This is a popular Japanese children's song, and it's often played while bouncing a ball. So grab a ball and sing Anta Gata Doka Sa.